Mugirimu President Museveni asuubizza okusitula ebyobulamu mu district ye Kazo nga wakutandikira ku ddwaliro lye balina eriri eyo eriri ku ddaliro ya Health Center 4 alina agambye nti agenda kulisuumusa aliteeke ku mutendera ogwa General Hospital asinziira mu lukungaana lwakubye ku kisaawe ky'essomero lya Kazo Model Primary School mu district ye Kazo olwaleero. Museveni agambye nti eddwaliro lino ligenda kukolebwako mu bwangu ddala litere lituusa obuweereza obw'omutindo eri abantu b'omu kitundu kino awamu n'abalala bangi ddala abava mu district endala eziriraanyeewo. Ono era ajjukizza abantu b'e Kazo nga bwe yabaleetera amazzi amayonjo okuva mu mugga Katonga ng'abasabye bongere okugakozesa obulungi baleme kufaanana ng'ab'embalala. Bano baagambye nti baakozesa bubi amazzi g'omugga Ruiz okukakkana nga gakendedde nga kino agambye nti kyakukyawaliriza gavumenti okusaasaanya obuwumbi bw'eza Uganda obulala 8 okubafunira amazzi okuva mu mugga Kagera ogwa Tanzania. Museveni yeesigamye ku nsonga zino n'endala ez'ebyenkulaakulana n'asaba abantu b'e Kazo bamuyire obululu omukalu lwakajja ayongere okukulembera eggwanga lino balyoka ate bongera okulaba ku nkulaakulana.